Nimezaliwa kupambana linitafute sana hela takona hauna mana kama kile tiao sela mana shesh na wabish ni shesh na masela ni shesh na matozi blo ni shesh na mamwela ni shesh na masista dumpa kama chula dera kuna kitu tana mbia kwangu takona bwege sofi smart iso bia shagonga paka mbege na osinone sharo baro kisa kula chipsi zege mine hustler man opa jui na potoka menipenda jani penda sazi kuchoka tofauti mimi na wow wamenizidi tu majina hawaniweze kwenye mitano ni muwazidi mpaka vina sio pwani na wakilisha Tanzania nzima kuna tofauti kata rapper na nchana chana kuna tofauti anayefanya mziki na mwana mziki kuna tofauti kata msanii na mwana sanaa kuna tofauti anastiri mwili na anajua kuvaa vita ni vita mura mjini sijaja kuuza sura ujanja ujanja ndio ananifanya mimi nakula macho kwenye kutafuta mula hawana muda nami nami sina muda nao wanazo habari zangu ila sina habari zao wanafio jio wangu kwenye utawala wao na natamba pande zangu afu natamba pande zao I was born to shine I was born to suffer I was born to win vita siwezi kuyacha hivi wabongo nye mna nini mtu akishow love na mwona chawa kwa nini wananichosha kabisa mademu wa mjini wanawishi kupata usta kwa kugawa chini god damn it mambo mazuri taki pupa kileta wengi unatumika mwisho na kutupa ukianguka usiogope inuka piga kazi sana dua nyingi kwa rabuka maana riziki saba mafungu anayetoa ni Mungu ataka sitaki kipige majuni mafanikio yaji kwa rahisi kama unavyodhani kikubwa kupambana na kukaza buti yani usiogope watu watasema kitu gani kiona mtu kafanikiwa je kavuka miti yani kubishi bishi ndo tunaishi kitaa ukila pesa ya kula ujome lala na njaa skr bow wizin pee it up Bobo D9